Barclays Bank is doing it again. Your favorite radio drama, Madi Majwana, Stories from Your Pocket, Season 2, is back on the airwaves.
Right, they are almost done with breakfast. Now, Baku, you've just got to make sure that you knock their socks off.
Okay, Mr. Mark. But wasn't Ronnie supposed to take this group?
No, we've got a lot riding on this one. And you are our best tracker.
Okay, sir.
One good review, Baku, from bestsafaris.com. And we'll be booked solid for the season. But a bad review, Baku.
Okay, Mr. Mark.
And there will be plenty of spark overnight if you do a good job.
Okay, Mr. Mark.
Right. Now, have you checked everything? Food, drinks, combs?
Don't worry, Mr. Mark. I double checked.
All right. Okay. No, that's good. That's good. Well, get on with it then. We don't want to keep them waiting.
Hello, Dumelang. Come, gather around here. Come closer, don't be shy. The lions are out there, not here. Okay. My name is Paco, but here they call me Bushy. I will be your guide for the overnight camp and the game drive.
Dijani.
Rachel!
Hey, Batong, wizard packing ya is a nightmare. Nakila bisu ke rum packa kakala.
Hi, Kiri.
Hey, la, wizard unzo mun kahori.
Ma, if you keep tempting me with those codes, why we kala ye?
How are you doing, Rachel? You're early to the office today.
It's 8:30.
Like I said, Rachel, you're early. Earlier than usual, anyway.
Oh, thank you. Wizard of any. Hey, la, Rachel. Kinda wanted to let you in on something. So I overheard Bossman on the phone abang. Hadi Miss B opening was running, and since her post will be opening up,
what?
I think you are perfect for it. They're announcing it today, Ibi.
A new post?
Yes, Masai, financial analyst. Hadi Miss B when she's been, how do I even put it, scandalous.
True.
Hey. Anyway, but you've been here for 6 years and that job belongs to you. Do I hear promotion?
Hey, a promotion does sound good. Rachel.
Hey, Masaidi. Promotion means more power and more money. You know that car Miss B drives again.
Hey.
Hey.
And more money in my account wouldn't hurt either.
Neither will the status you get from the job. Just imagine. Financial analyst at top accounting firm. The country's number one accounting firm.
Hey, Rachel, I don't know what you see. Let's stop with the
promotion,
office
culture. Promotion, Wanyana. Promotion.
Hello, Inspector Gario.
Mubad. Itosigili ka ho lile tsa mona ho arabi moal. Ho rile.
A ke tlotse ka tsa di koletsa tsi lotle. Ke a di huhumela ho busy nyana today.
Garage a ho dira madi mo jarateng ya mi munna. Mi ho ntwele sentle. Renta ko di ya Taylor.
Inspector Garu. Ke go duela sentle. O ra jang? Ga ba bona 3000 to ke mo di postile.
O a itse uri we tsa ngwa hanna lo wena munna. O dumela ni ruta o ke tsa rent ka 10%.
Nyarra, ga ke ga go le gelegang.
Ha o bua le mona mo pate. A ke re dumetse ruta o ke tsa rent mo ro ha ngwa.
Inspector Kario, ga ke tlhakologo le kgang re bua kgang ya go tshwana le e bile tota go bua nnete nna ka se ke di dumele ke batla o mpontshe mokwalo o buang ka ono
ke sina wa contract o signe contract a teng ke tumelano e ka molaong yaanong twalo ba te 300 pula mo ke oabe ke e
Inspector Kario, ka le go a hello hello Gato go iragalang kanto go aneba Jackson e bone busetsa khabareita re e mone ke na le stress sa tonki wena Scott Scott re tla bakanya koloe ka moso man
Karo gompieno o di gatile ntshitse machabiso
nnangana ke itse gore o di rata dintse fela jaana mogatsaka
wana o itse gore ke mogatsaka o nkitse tota o nkitse mo o kaene kabelo Kebi! Kabelo! Alano ora di pizza go kitchen ya
ba 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 muju kabelo kabelo he ra ho a go bitsa kana na re ga utlo go go
bona mona kabelo ta ka go gui ka go mona tletlere go bole nna le mmao mo
he la tle mo gatsaka na re o re tletse ka drink o itse gore go tshwantse be go tletse go le monnate tota go tiro
eh wa re monnate a tota o itse gore ke bereka ka mmakabelo kana o lebetse hela mo gatsaka ke sala ke go rara ke bata go tlogela go ka wena wa
gana nya ya tlhira go ka belo motho a modimo a ke re sa le re buile ka khanye gore ga se mo ka reng o tlogela tiro rra go ka belo mpolele hela gore rra go ka belo ha o tlogela rra go di bona ka edintshu tse re di jantse
mabo ke bata go nna mo lemi morui jano bata
go
nna mo lemi
morui rra go ka belo wa re mo lemi morui e le gore di ka e di khomo o go bo se ka batla gore tsenye mo mathateng mo nna modimo o seka wa nkutlo
kana ke gore ga o itse gore o kwa ke sokola jang makabelo mpotsa tle ke go
bolela ga bona motho o sa sokoleng rra go kabelo mpolalela gore rra go kabelo ga o tlogela go counseling rra go tshela jang
kana o bua ka re ke dira so se tona 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 go lokwa makabelo kante ba gore tse ba re ke nna garden ke nna ke nna ra drop hey la maitso I'm just a little garden boy
aw rra go kabelo a ke re one madinya na garden boy a re thusa mo lapeng
mo gatsaka a ke malaziya wa roka a ke re wa roka malatsi a makabelo hey o kana mo re tlokomela nna re santse re baakanya go moraki kana ya
ra go kabelo o batla go ntha hore go roka yala le gone ke simolang kgwebo a teng go ka re tsetsa motho a modimo a o ra go kabelo tla go nno wa akanya sentle yala ke a go repela monna a modimo au a e na o itsore ke bile go hakana o itsore wa bong kgakolla sengwe mogatsa ne ke a tsantsela gore ke ha sekolong hale ha vocational ke go duela hela ga mohela go sene ke bua ka yona
ke bona ga ke botsi ke a go itse a ke bolo go bona makabela ka gore wena mogatsaka o botoka go gona go na le tso o di batlang go di duela ke
ha o ka bolo se bua ya lo
tsho it's fine
nyae au monna modimo